Tulaba kasulu sibiba sulabami Nabana biba zarabanji Babamu niba bururuja Yomami polo zabaji Atumu kazini chimu kono mutima Kolu nibu mwabi njimbi Tibaja batigiri nganda Sakati mbela kampaliri chivuli Uwecha kwekala limanyatia Sofa tonde nyanyo ulira Tumanyo kwa wakona wacho musi masanyu olumwejeza yasiza tebano be bakaba twala omwana wanze tutte wakati ng'omugole nga naye n'olwotunula ng'ekikami n'ekitaffe n'ategeera mu mutima tebaana baana boolesesa obwemu kyabayita akazaala omuwala omwanjuzi ne beegeya mu basatu olwaba bagulizaako kifumbi atezaala kwekudda n'antegeeza tenomanyoko omuzaalibwa omumpelusi wabula sibanenyeza somi yange kali naddawati obwemu kyokka bumutegedde buli omu alekeere munnebbeetu kwekitafu okiraba otya nga yennyaffe ekintu ekimuvaamu maziga
mangi agatusibwako ebintu ebifaanagana ng'ebyo naye nze ekyo bwe kyangwako okutuuka okuzaala mu mwanyinaze omwana neebuulirira ne nsalawo nfune amaka mpase mukyala wange bwe namuwasa biki ebyaddirira